you know, psychologically as well, it's taken a huge toll.
Waad ogtahay sidoo kale nafsiyan waxay keentay dhibaato weyn, aniga oo keliya ma aha ee xitaa gabadhayda iyo qoyskaygaba. Laakiin waan nasiib badanahay sababtoo ah waxaan haystay taageero, ayay tidhi. Iyada oo Maarta ay sii wadato dagaalkeeda sharci ee ka socda maxkamadda si ay dib ugu hesho shaqadeeda, waxay haatan ku biirtay urur bulsho oo cusub oo lagu magacaabo The Whistleblower House, kaas oo taageero iyo talaba siiya dadka bannaanka keena xogaha dahsoon ee Koonfur Afrika. Mararka qaarkood dadka bannaanka keena xogaha dahsoon ee ku saabsan musuqu waxay la kulmaan ciqaab aad u sarreysa. Sannadkii 2022, shaqaale dowladeed oo lagu magacaabo Babita Diokaran ayaa lagu dilay bannaanka gurigeeda kadib markii la ogaaday in ay bannaanka keentay musuq ka dhex jiray waaxda caafimaadka ee gobolka. Saxafiga Jeff Wikis ayay muddo bilo ah ku qaadatay in uu baadho xaaladihii keenay dilkeeda. Waxay ku soo laabanaysay gurigeeda kadib markii ay dugsiga geysay inanteeda. Markii ay soo gaadhay waddada gurigeeda, waxay gaabisay socodka gaadhigeeda. Gaadhi kale oo ay la socdeen ilaa 3 nin ayaa soo hareer istaagay oo 12 xabadood oo rasaasa ku dhuftay. Arrinta aan la ogaan marka hore ee bilo kadib aan ogaanay ayaa ahayd in 7 ka hor dilkeeda ay ogaatay lacago kala duwan, kadibna ay u warbixisay mas-uuliyiinta ka sarreeya. Waxay dalbatay in baadhis degdeg ah lagu sameeyo lana joojiyo lacagahaas. Fariintaas kadib markii ay dirtay ayaa la dilay in ka yar 7, ayuu yidhi. Sinitia Istanbul waa gabadh kale oo bannaanka keentay xog dahsoon oo ku aadan musuqa ka dhex jira diyaaradda ay leedahay dowladda Koonfur Afrika. Waxay tiri in xogaha bannaanka la keeno waa arrin muhiim u ah la dagaalanka musuqa. Istanbul ayaa ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee ururka The Whistleblower House.
My own view is that whistleblowers are truly important in fighting corruption because they are the ones.
Aragtidayda waxaan qabaa in xogaha bannaanka la keeno ay aad muhiim ugu tahay la dagaalanka musuqa, sababtoo ah waa cidda bannaanka keenta ee ka hadasha wax isdabamarinta ka dhacaysa goobaha shaqada iyo musuqa. Sidaas daraaddeed waa qodobka koowaad ee iftiiminta. Waxaan u baahannahay in ay mudnaan siiyaan halkii dhibanayaal laga dhigi lahaa, ayay tidhi. Dowladda Koonfur Afrika ayaa soo dhaweysay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo dadka xogaha bannaanka keena. Waxay sheegtay inay ka go'an tahay in ay dib u eegis ku samayso shuruucda haatan jirta ee saameynaysa dadkaas oo qayb ka ah qorshaha qaran ee la dagaalanka musuqa. Dr. Ugjesa Radulovic oo ka tirsan jaamacadda Johannesburg ayaa baaritaan ku sameeyey xaaladda dadka xogaha faafiya. Wuxuu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si loo ilaaliyo shuruucda khusaysa ilaalinta dadka xogaha musuqa bannaanka keena.
So I think what would be crucial would be to revise the legislation to broaden the protection for whistleblowers and to.
Waxaan u malaynayaa waxa muhiimka ahi inay tahay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga si loo ballaariyo ilaalinta dadka xogaha musuqa bannaanka keena, isla markaana in la ciqaabo kuwa ka aarguta. Arrinta labaad ee muhiimka ah ayaa ah in la abuuro iskaashi xoogan oo u dhexeeya dowladda, bulshada rayidka ah, iyo hay-adaha dawliga ah ee madax bannaan, kuwaas oo iyana xal keeni kara, ayuu yidhi. Maarta ayaa iyadu qabtaa.
At the end of the day, it is important for whistleblowers to speak truth to power. If we really do.
Ugu dambeyn, waa arrin muhiima in dadka xogta musuqa bannaanka keena in ay runta u sheegaan kuwa awoodda haysta. Haddii aan doonayno in aan dalkan isbeddel ku samayno ama aan caruurteenna dhaxal uga tagno mustaqbalka, dadku waa in ay hadlaan, ayay tidhi. Dadka sida hoose u faafiya xogaha musuqa ayaa weli tallaabo muhiima u ah la dagaalanka musuqa iyo ilaalinta dimuqraadiyadda. Hase ahaatee, dadka aan la hadallay ee xogaha musuqa bannaanka keena ayaa aaminsan in aanay weli helin ilaalintii iyo taageeradii ay sida aadka ah ugu baahnaayeen.